Let me talk to somebody right now. Nianze na Kikwete, kiongozi wa taifa langu. Nchi yetu bado tete, huu mtazamo wangu. Aliahidi maisha bora kwa kila Mtanzania. Japo uchumi umedorola, mateso ametuzidia. Umeme wimbo wa taifa, tumegoma kuimba. Swahili na waishi marofo kikatika vita Simba. Hongera kwa barabara na shule za kata pia. Kwa kuongeza mishahara, mafisadi kwa bania. Vyama pinzani asidharau, atumie mawazo yao. Umoja nguvu asisahau, na imani atapiga bao. Kuhusu mikopo, wanachuo wanateseka. Hapo vipi hapo, jitihada zingefanyika. Najua wengi washongea, mi nakumbushia tu. Hospitali, zanati, kwa wingi ziongezeke. Watu wabaki, bora mjini wakateseke. Kila kitu kwa odili, achunge viongozi wake. Rizi, naongea na Rizi one, okay? Hey Rizi one, alright. Street noma kimenuka Rizi one. Ongea na mshua, we Rizi one. Reporti hizi usipu uze Rizi one. Naongea na Rizi one, hey Rizi one. Street no makime nuka Rizi one. Okay, okay, and I'm sure. All right, where is he when? Report he is you see who's on Rizi one.
Kumpa baba angu.
Yeah.
Unajua baba yuko busy sana.
Unajua yuko busy ndo maana kutafuta.
Na unajua baba angu ni rais.
Tulindie mziki wetu, haki zetu tunaibiwa. Bungeni tuwekee watu, tumechoka dhulumiwa. Wanalalamika wajalipwa mafao yao. Kazi kweli walichapa, nani afute machozi yao. Wabunge hawakai jimboni, mjini wameamia. Wasisahau kuna kampeni afanye mapema kwa shtua. Ugonjwa sona tiba, tupeleke Loliondo. Wanosani tumikataba, makamano pigwe nyundo. Michezo kajitahidi, huku kwetu anasifiwa. Aongeze judi, apunguze kulaumiwa. Ushikaji kwenye kazi ni sumu. Tena ache kazini, ifanye kazi usiku mpaka kukucha. Polisi, jeshi, vyombo muhimu, aboreshe makazi yao. Nani tutamlaumu, wakionyesha sira zao. Madawa ya kulevya yanaua taifa la leo. Ni nani anayeingiza, basi aweke mitandao. Rizi, naongea na Rizi one, okay? Hey Rizi one, alright. Street noma kimenuka Rizi one. Ongea na mshua, we Rizi one. Reporti hizi usiku uze Rizi one. Naongea na Rizi one, hey Rizi one. Street no makime nuka Rizi one. Let me slow down. Where Rizi one, baby? Ulinzi shirikishi, koba kacheza kapele. Ya nyuma hayaishi, basi tugange ya mbele. Wakulima sisahau, japo kilimo bado kwanza. Viongozi wenye dharau wakanye wasije mponza. Dini na ukabila mkataze, hasi virusi. Tuzifuate zetu mila, maovu tusijitusu. Zimekuwa miladi, kila kona makanisa yanaongezeka tu idadi, labda dunia ndo inakwisha. Madiwani huku mtani wanajisahau. Ahadi zao zipwe wane, wakumbushe yendo mdao. Mahakamani haki hakuna, wanafungwa bila hatia. Mwenye nacho ndo anapona, hivi ndipo tunasikia. Ripoti hizi Rizi, please usipuuze, wanelewa sikuizi. Hata kivipi uwachuzi, arobaini zake mwizi basi. Kui basi wazi, wanani itaga kizi. Tusonge buti tukaze Rizi. Naongea na Rizi one, okay? Hey Rizi one, alright. Street no makimenuka Rizi one. Ongea na mshua, we Rizi one. Reporti hizi usipuuze Rizi one. Naongea na Rizi one, hey Rizi one. No makimenuka Rizi one, okay? Okay, I'm sure.
Alright,
where is
he?
Report
the easy
see who's
there. Yeah,
yeah.
Now do the jack, Rizzy. Now do the jack. Now do the jack, Rizzy. Now do the jack. Now do the jack, reject. 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 Now do the jack, reject.
Reject.
Ninashukuru sana. Nimepata ujumbe. Kijana unaimba sana.
Yeah.
Mimi naona sababu shaka tayari wewe uende.
Asante sana.
Yeah. Baba nitamwambia. Ah, naona uko makali sana.